tujirushe turuke debe machama tuzihepe tuzilengewe don't try unaipenda je unaicheza je unaipata je unaicheza je unaipenda je unaicheza je unaipata je unaicheza je Nimefunzwa kujituma not the lazy Wala ukabila sina Nimefunzwa kutunza uzalendo I wanna be happy I will make it happen I believe Chilling and relaxing Kujeni to party Company You can be happy You can make it happen Just believe Chilling and relaxing Kujeni to party Company Tujibambe Tujirushe Turuke de Machama tuzi hebe, tuzi lingewe, don't try it Unaipenda je, unaicheza je Unaipata je, unaicheza je Unaipenda je, unaicheza je Unaipata je, unaicheza je I'm just a sound queen, doing my thing Tryna make you happy, I know what you need Ziki Hali
Production.